exclusive from MalawiChoose.com. Another one.
Sagana uze, diribe nawe manta, poti ambuye, alinane. Ananditziwa, gisana badwe, tsogolo langa, atziwa ndi Yesu. Monga yabu, banta wiyasa uto, sana siye, ubembeza inu. Sombuye undilimbigitse ndisatope kupembeza ino
zaimabe zaimabe
zaimabe
Sinalanga mu ufumu wanu
Anzaimabe
exclusive from MalawiChoose.com, another one.